Jaja, ekintu kyenneewuunya banange kyenneewuunya obuvumu wa bujjawa obukumi n'obulumi siganyoli bwanjawulo naye wali oyambadde omubiri emisumaali gye bakuba gyali miwanvu kukamala nyakusinga kuba emigugu wajetika teri ali kunzijako nalonda kwe namala kati buli gyogenda nange gye nagenda era buli gyosonga nange gye nasonga
olaba wafa ku lwange sobola okola ekintu kyonna ku lwange
Chona unta se
The way you love me Lord, I don't deserve it Kwagala kwenjagala siku sanila We why you fekulang yoli netisa Kwagala kwoli nali bani alimpunza zene kuta Tako avienene nyawe mbera nsiru wadene nsobya From the south to the north, Lord, you're my direction You're the truth, you're the light, you're the firm foundation Kajibuli jogenda, nangeje nagenda Buli josonga, nangeje nasonga Chintu chona kuruange
Chintu chona kuruange
Olaba wafa kuruange
Olaba wafa kuruange
Osoro kole chintu chona untase
Chintu chona untase